fresh out from nigerimix.com.
Yo.
Unajifanya we ni gangsta si ukam ECV tukonyeshe vile si ufanya na machaji read na kuweka kwenye njifri tena tuna left scene. Ukileto nyonyo we tunakoncha we CG. Hizi ndepa fully packed timareka imeti kwenye zabe kurowesa everyday I'm on my pills. We be living like kings no cack we hood rich bitch please be on your knees. Ukisak D I wish I had a chance to tell a nigga don't do that. I never told nobody but lost a son myself. Vitu zili change ama ana ndio na do tu. Sana jua ni different kihead na sema fuck you. Richali mchocha shakahola ni maribs tu. It's unfortunate zina trend si za huku. Ni wapi tulimess msiseme nkoma vitu. Nisha wazoea shika Dubai fruit juice. Chunga usishando juu ya kicks uki flex bu. Karada kama Squid Games no one safe bu. Mi uwanga works on a Monday what about you. Buda unajifanya uko maji usilipe bili. Wacha nyim trend mina ready like a joke. Yakinipea uwanga ngori wali achuki wa joker. Seni smarta siyo chocha jom noko ilichoka. Kuwa kata kila difra wesi gangsta ya kutosha. Ni kete inabonga Baby mama on flick na slick. Different locations we feeding the streets. Big one dole weni bunny house skin. Nite chogi umbwa kali utati. Toka kijiko na ujahit. Manzi yako ni mstrict OG. Piga gondo atulie my G. Ama utapaka I swear for it. Life nowadays ni hard. Agudoye na pikio thing. Ata sembe si kuli house key. Rima zote ni madeni na ditch. Shika tissue niko na haja kubwa mimi na we. Too obsessed na African culture. Siwezi sign a game, mini African father. Hizi ndio ngoma new sema ati ziu suck lakini life ikikacha put a mess.
Fresh out from nigerimix.com.